Da ekitinol chapande jeriri etati. Chendi gu chaka umato je sabida Isa al-Masihu. Matta sapoe jui, sapoe jego. Yuhana jeriri. Assalamu alaikum on sobirabe heritobe. Min kofni on be inde Allah jaumu salama gido komo ifama edo do laol gonga kungolo mapiti. Eo heba salama gongduka be mako hafore. Min chera ke gartuki amin hande nga waddan gon siria mon kalawol gonga ku. Der siria men chalika endari jaumirao Isa barkidi ni tamsa je joye lididi ngam nyamnu go imbe buri ujine njo. Dalila majum imbe dutbe don tokomo. Amal Masihu anduro ko berde mabbe ngontiniri don wiabe. Midon wia on be gonga. On don tefammi ngam on nyami nyamdu on kari. Ta chuklane nyamdu wonno tondu, amma chuklane nyamdu tabitandu. Hokkandu ngendam dumidam. Minu woni tamsere ngendam. Komo yewari haam metata matu gowelo sam. Komo inutini yambo metata domdugo sam. Koburata na ugo, yimbe duut benga iliti achitokago Isa ngambe chamdi nino nyamdu urnandu banduburi. Jogotondu yonki mabbe. Amma wotbe bo achai tokagomo. Ngamdume. Benutinbe nderberde mabbe. Al-Masihu lati kisno mo alla neli kanko woni sebo rengenda mdumidam. Hande. Mingidi jangan go nderlinjila chenika ngam laru go banoy ardibe dina Yahudu en gadibe Isa. E banoy bo be chendori Isa bida Isa. Amma hidde ko puten ande farisa en modipe. E Yahudu en lutube donno njogi alada kakirabe mabbe, kobe pini be tawi. Masalan, banato bengarti moptorde, benyamata seito bengadi ngiwamdam alada mabbe jami. Wodibu alada jigotli juru, bana laibu go nyamrude, tasaje, nyerude e butangam senugurum. Jonta kadi, enkedito ko winda ander linjila mata faslu wal sapo e jui, bindi don bia. To, Farisa ene modi betaureta angari diga uro salima ha Yesu. Bejamimo, gamdume pukara en mada tokatako andinol kakaji meden. Gambe lota ta jude mabbe hiddeko benyama yamdu bana ala ada dina. Yesu jabibe, onon, gamdume ondon bonna umrore alla be andin kimodon. Alla vii, teddin baba ma edadama. Komo e wolwi kalluka do baba mum malla dada mum sebe mbaramo. Amma onon, ondon bia, to goddo wii baba mum malla dada mum. Ko han daniyam hokkugo on hamaral am. Dum latana ke alla, den kam wala dabare no on teddinira baba mako. Bananon, on bonnirta umrore alla, gam ha on toko andinol moron. Onon nafikien, Esaya wolwi gonga ne wawadi anna baku do modon. Uwi, alla wi imbebe, don teddinami be bolle mere. Amma berde mabbe da ideyam. Bedon chuji danami mere non, gambe don andina umroje debe mbadi be koe mabbe. Unpami bannoy Isa wanginiri nafikare farisa ene modi betaureta na. Gamodi be donno. Honda lata go adiliye na hagite yimbe tan. Amma Isa andi berde mabbe, jude mabbe, kosde, gese mabbe, mbawan lata go lapde. Amma dum hadai, latin go berde mabbe, joda go nder hakke. Berne seninde buran jude lapde. Nangardam, wartirta berne seninde. Endaro le banato en marifayande heonde churde hedibao mum. Gamto en loti bao mare nontan. He ilapin gondena. Fakande la bata. Bananonbo doka jidinari Yahuda en. Njagganto mbawa ta itu gohake gondon derbernde mape. Gamajum Isa wibe. Onon nafikien. Esaya wolwi gongande wo wadi anna baku do modon o wii. Alla wi yimbebe don teddinami be bolle mere amma berde mabbe daideyam. Bedo chujidanami mere non gambe don andina umroje de be mbadi be koe mabbe. ha fahin, den Yeso ewni yimbe wiibe, nane famedum, nako nastata hunduko neddo sobnatamo, amma ko wurtoto hunduko mako, kanjum sobnatamo. Fukara en gari ha Yeso mbi, a andi bolle ma mettini farisa en bernde na, o jaabi be, awre funde babirawo mo asama awaye, nde do fetende, accebe be wumbe, doobe wumbe, to bumdo don doa bumdo, be dido fu be ndo oto nder ngaska. Pierre wi imo, famtin min bandol ngol, Yeso wi, ha jonta onon bo on pamata na, ko nastata hunduko neddo fu ha redu mako dum yahata, nden dum wurto bandu mako, on anda dum na, amma ko wurtoto hunduko dum don iwa ha bernde, kanjum sobnata neddo, gam ha bernde neddo numoji kalludi iwata, di don gerba mo ha mbar hore e njenu e dakare ku e nguika e fewre e wadugo tufle, irin majum sobnata neddo, amma nyamugo bila lotugo jude fodde alada dina dum sobnata neddo. Yeso ummi nokkure majum tokki kombi wendu Galili, o wa'itowndire o jodi ton, yimbe dudbe ngari ha mako, be ngaddi wosbe e wumbe e muka en e wata terde en e nyawbe wotbe dudbe, be ballini be kombi Yeso, o yamditini be, yimbe kaidini masinde be ngi muka en dum bolwa, wata terde en jamditi, wosbe don jaha be kosde mudumen, wumbe bo don giya, be putti teddingo Allah Israila. Bawo man farisa en e saduki en gari ha Yeso, gam be jarri bomo, be jamimo wadana be kayefi gam ha o tabbitina Allah nelimo. Yeso jaabi be, to nange muti asama bo woji on don biya, jango Laban, fajira bo to asama nyibbi dule mboji on don biya, iyende toban hande, on bawi senditirgo sa'iji be larugo asama, amma on pamata ko kuje latide jonta tindinta, yimbe jamanu jonta be hallube nafiki en be don dabba kayefi, amma be kebata sona kayefi annabi Yonas, nden o accibe o dilli. Bana Yonas wari jemmaje tati e nyalowmaje tati nder redu lingu, bana non bi neddo bo wadan jemmaje tati e nyalowmaje tati nder yenande. Nyalade darangal jodi be wuro Niniwe, ummanto yimbe jamanu jonta, kiitotobe gam yimbe Niniwe tuubinde be nani waji Yonas, nda burdo Yonas mangu don haro. Bana ni kadi Isa do fillo bana no annabi Yunusa jodori nder redu lingu nyalde tati, non bo Almasihu jodoto nder haurire nyalde tati. Kalkal bana annabi Yunusa wurtiri nder lingu ngu nyalade tatabre, bana non bo Almasihu ummititto digam jonde maybe nyalade tatabre bawo mayugo mudum, gam hollugo geldol ngol sottintake kanko woni Almasihu iwro digam asama. Nder wakkati luttando en jonta, en tokkitinan jangde men gam larugo bannoy ardibe dina Yahuda tukkiniri nder soyde nuddinki. En jangan dum nder linjila Yohana fasluwol jeedidi, bindi don biya, yo bawo majum Yeso wanci nder lesdi Galili, o yidano yahugo lesdi Yahudiya gam Yahudu en don dabba mbarugo mo. Nde julde Yahudu en wiyetende julde bukaji badake, derrabe Yesu mbimo, accu nokkure nde dillu lesdi Yahudiya gam ha pukara en mada ngiya kudema, goddo sudata hore mudum to idi yimbe andamo, nde lati adon huwa irin kude de se a huwa de gite yimbe fun, ko derrirabe mako ma nuddinaymo. Yesu wiibe, sa'ire fottande waranayyam tawon, ha modon kam sa'ire konde ere fotti, duniyaru wawata wanyugo on, amma ndu wanyatam min gam midon wangina kude maru de mboday, njehe ha julde onon kam min mi yida yahugo ngam sayire fottande waranayam tawon. Nde o wiɓe ɗum kanko o joɗi ha lesdi Galili o dillay. To nde derraɓe Yeeso njehi ha julde, Yeeso bo yehi ton, amma o wanganay yimɓe, o suudi hoore maako. Yahudu'en tefi mo nder moɓre julde, ɓe ƴami toy o woni. Yimɓe mbolwi haala maako be sofndaago hakkunde muɗum'en. Woɗɓe mbi'i o goɗɗo boɗɗo, woɗɓe bo mbi'i a'a oɗon majjina yimɓe. Amma wala mo wolwi be banguɗum, ngam ɓe ɗo kula mawɓe Yahudu'en. Nde reeta nyalɗe julde caali, Yeeso nasti haykaleeru, fuɗɗi wolwango yimɓe. Yahudu'en kayrini mbi'i, noy gorko o heɓri andal bana ni, o janngay bo? Yeeso jaabi ɓe, ko mi wolwata ɗum iwaay haa am, amma ɗum iwi haa Allah nelɗoyam. Ko moye jaɓi huugo ko Allah yiɗi andan to bolle am iwi haa Allah, malla to miɗon wolwa be baawɗe am. Na Musa hokki on tawreeta na? Amma wala ko gooto moɗon ɗowtantoka. Ko ni on ɗaɓɓata mbarugo yam? Yimɓe njaabi mo, a ginnaaɗo, moye ɗaɓɓi mbarugo ma? Yeeso jaabi ɓe, mi huuwi kuugal gootal tan, on fuu on kayɗini. Musa umri on julnugo ɓinngel gorgel nyalaade joweeta taɓre. To goonga kam na Musa fuɗɗi ɗum, amma kaakiraaɓe mooɗon artuɓe. Ngam maajum on ɗon julna ɓikkoy mooɗon ko nder nyannde siwtorde bo. On ɗon julna goɗɗo nyannde siwtorde ngam taa on luuta umroore Musa. Kadi ngam ɗume on tikkaniyam ngam mi yamɗitini ɓanndu goɗɗo nder nyannde siwtorde? Acce hiitaago dow ko on ngi'i be gite, amma kiitore be goonga. Nden ɓe ɗaɓɓi nanngugo mo, amma wala mo memi mo, ngam wakkati maako yottaaki tawon. Ɗuuɗɓe nder yimɓe nuɗɗini mo mbi'i, to Almasiihu wari o waɗan kaye fiiji ko ɓuri gorko o na? Nde Farisa'en nani ko yimɓe mbi'ata dow Yeeso be sofndaago, ɓe narri be mawɓe liman'en, ɓe neri aynooɓe haykaliiru ngam ɓe nannga Yeeso. Nyalaade timminirde julde kayre ɓuri nyalɗe goɗɗe samɗineego. Nyannde maajum Yeeso ummi dari caka yimɓe, o wolwi be sawtu o wi'i, koo moye domɗi wara haa am yara. Koo moye nuɗɗiniyam, ngam deftere wi'i ɓernde maako laatoto seeboore ilnande maaje ndiyam ngeetam. Nde yimɓe nder moɓre nani bolle ɗe, ɓe mbi'i fakat kanko o annabojo. Woɗɓe mbi'i kanko woni Almasiihu. Woɗɓe feere fahin mbi'i Almasiihu iwata haa Galili. Deftere wi'i Almasiihu laatoto nder asngol Dawda, o iwan haa Baytilaama, berniwol Dawda. Yimɓe luuri dow haala Yeeso. Woɗɓe caka maɓɓe e ngiɗi nanngugo mo, amma wala mo memi mo. Yo, aynooɓe haykaliiru go lori haa mawɓe liman'en e Farisa'en, kamɓe ɓe ƴami ɓe, koni on ngadday mo? Ɓe njaabi, walaa mo meeɗi wolugo bana gorko o sam. Farisa'en ƴami ɓe, onon bo on tokki esto maako na? Woodi ko gooto nder mawɓe meeɗen malla nder Farisa'en nuɗɗinimo na? Sey meere'en nuɗɗinimo, ngam ɓe annda tawreeta, ɓe naalaaɓe. Nikodemu gooto nder Farisa'en wonɓe ton, mo meeɗino yahugo haa Yeeso, kanko o wiiɓe, tawreeta duŋanaaki en hiitaago goɗɗo, so naa en arta en nananamo, en annda ko o waɗi? Ɓe njaabi mo, an bo a goɗɗo Galili na? Janngule deftere, a tawan walaa annabojo ko gooto iwi Galili? Nden koo moye hooti saare muɗum? Yaa soobiraaɓe heɗitooɓe, en ndaroto haa ɗo hannde, ngam wakkati men heewi. En ndaari bannoye liman'en moodiɓɓe tawreeta e Farisa'en tooñiri Iisa ngam ɓe keɓa bososel no ɓe nanngira mo haa ɓe mbara, amma walaa ko ɓe mbaawi waɗugo mo. Ngam wakkati o maayata ballay haawa ittanga hakke yimɓe duuniya yottaaki tawon. Ɓurna ardiiɓe diina Yahuda'en marino ɓerɗe caatuɗe, ɓe nuɗɗinayno Isa nden ɓen dawri ɓilugo mo e saɗɗingo. Ɓen andituɓe Isa woni Almasihu mo yimɓe fuu ndenata, kanjum jaanyi cendol hakkunde ummatoje. Ɓe ɗon mbiya ɗum neɗɗo adilijo, woɗɓe mbi'i a'a oɗon halka yimɓe. Woodi woɗɓe bo ɗon mbiya Almasihu yaake to o waroyi o waɗan kayefiji ɓuranɗi ɗi oɗo huwata na. Luttuɓe bo mbi'i kanko woni Almasihu. Onon heɗitoɓe hande, ko tammantoɗon Isa, ko numanton mo, on nuɗɗinɓe Isa woni Almasihu mo annabo en fuu mbinduno haala muɗum na? Malla on ɗon numa o laati annabojo caka annabo en woɗɓe tan? Ko min mbi'ata on kam, ta goɗɗo sarga on be jamol ngol. Ko tammiɗon laatago nyande jango oɗon dari dow jawaabu jamol ngol. On andi moye woni Isa be laaɓɗum na? On andi ngam ɗume o danya e ko waddi mo dow duniyaaru? Keɗite ko o wi'anta hoore maako. O wi'i, min woni laawol, goonga e ngeendam. Wala mo heɓata yahugo a baabiraawo so naa bee am. Mi danyaama mi wari nder duniyaaru ndu ngam mi seedano goonga. Ko mo yiɗi goonga nanan ko mi wi'ata. Amin. Useko mon ɓe waatango amin hakkilo, min ɗon ngelo hawtugo be mooɗon nder siriya ngotka. To Allah muuyi, en tokkitinan nder linjiila haa fahin, ngam ndaaren bannoy Isa Almasihu yamɗitiniri bumɗo diga danyeeki mum. To on ngoodi jamɗe dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windugo haa laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Minon lornita ɗum laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗina on, nden hokka on baawɗe numugo be goonga dow wolde Isa Almasihu ndeeɗo. Mi danyaama mi wari nder duuniyaaru ndu ngam mi seedano goonga. Ko moye yiɗi goonga nanan ko mi wi'ata.